The me price Gina in the car I see. Come out in a bitch, I just watch and see. Blood out, Sony, Quelling, Goma, May mix. Prince Isaac, we are back to the top. Start on the musical, it's Philly and Balassi. Double P, catch, it's Philly and Balassi. Clear Saudi.
Oh, na 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 na.
Hands way.
Nakupenda minada, jani kikuna.
Hands way.
Penzi lako ni tam, nikikuna na fra.
Hands way.
Nakupenda minada, jani kikuna.
Hands way.
Penzi lako ni tam, nikikuna na fra.
Nakukuita mpenzi jo kwangu tu fulai. Nakukuita mpenzi jo kwangu tu jidai. Mapenzi ya wawiri ni kuima na kucheza. Mapenzi ya wawiri ni kuima na kuruka. Napokuwa nae baby girl mina ringa. Napokuwa nae baby girl mina vimba. Chuno ukikata wengi wanadata. Baby sakata ni muda sinaga. Japo wanasema kwamba we unify. Jo tupendane baby girl tu fulai. Jo tupendane baby girl tu jidai. Chachi tufuwa mkwano kwa gala kufanze. Jota liyo mutima baby guno makufanze. Jagala kutwale mkwano kula gechi tangenze. Jagala kutwale mkwano kula gene mange. Yaga
Benz way.
Nakupenda minata tani kikuna.
Benz way.
Benzi lako nitam nikikuna na fra.
Benz way.
Nakupenda minata tani kikuna.
Benz way.
Benzi lako nitam nikikuna na fra.
Benz way.
Nikikuna na fry, nikikuna na jidai. Wow, nanifawi hile wala wanifai. Hey baby girl, never let me to cry. Please baby girl, never let me to die. Usipo nipa high, mina huwa ni kuhui. Try any fellow, but never fail to try. Napokea simu zako za wengine sipoke. Nahabia haki ya Mungu, so wongo walai. I can't even lie. Takulinda kama chui, takuchunga kama ngombe. Namasai, everything that you need, girl, me I will buy. Benzi we, benzi, wansa sera musai. Benzi we, benzi, wansha ya kazai. Benzi we, benzi, let's go and fly. Wansi jamu no buchai, tabulila kachai. Nenyele kachai.
Cheze nami, njo uimbe nami. Japo wanasema we mnene mimwe bamba. Kata kiuno baby girl twende sambamba. Mapenzi ya wawiri ni matamu chumbani. Mapenzi ya wawiri ni matamu kitandani. Bila itala ize wankuba kufai. Ijota liyo mkwano baby gono makufai. Njagala kutwale mkwano kula gechitangeze. Njagala kutwale mkwano kula gene mangeze. Wankuba baby ze wansensela. Ijota li baby ngenda chekola. Situfuma baby ze kwangala kufai.
Eze mpisa zoni na ando mkwano goli na. Nagaga so goli na, naga sambi goli na, gaga tali nali na. Benz baby girl na kuitaji. Benz baby girl na kutamani. Benz baby girl tuwe together. Price Jamilun white, you can that queen. Wait on your mean, you're green like a rain. And you shiny red sun baby girl. You should do trust none, party on with me. Benz way.
Oh na 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 na.
Benz way.
Nakupenda minada kani kikuna.
Benz way.
Benzi lako nitam nikikuna na fra.
Benz way.
Nakupenda minada kani kikuna.
Benz way.
Benzi lako nitam nikikuna na fra.
Benz way.
Nakupenda minada kani kikuna.
Benz way.
Benzi lako nitam nikikuna na fra.
Benz way.
Nakupenda minada tani kikuna.
Benz way.
Benzi lako nitam nikikuna na fra.